Musha cha mere wana nyam duruse muzake. Musha cha mere wana nyam duruse muzake. Kama kweli unamdai sema naye. Kama kweli unampenda uka naye. Kama kweli unamtaka sema naye. Kama kweli unamdai sema naye. Kivipi unasema unitaki? Maboksi ya zawadi unafunia samaki. Bado natembea na chaki. Hata ukisema unitaki. Tunaondoka leo, tutadumu leo. Tushalewa leo, tunakata leo. Pande kari leo, patabia leo. Leo tuko leo, pande kari leo.
DJKibinyo.com. Download kupitia DJKibinyo.com.